ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe kivuga ko ikibazo cy'ihungabana kigiye gifata intera yo hejuru ariko cyane cyane kigaragara muri ibi bihe byo kwibuka. Dr Kayiteshonga Yvonne uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko muri iki gihe ihungabana rigenda rigaragara ariko rikibanda ku barokotse Jenoside bibuka ibihe bibi banyuzemo. Iri hungabana ariko si umwihariko w'abacitse ku icumu kuko n'abagize uruhare mu bwicanyi ubu nabo bemeza ko bahura n'ihungabana cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka. Murangira Jean Baptiste yahoze yinjije burugumesitiri wa komine Kanzenze imbere ya Jenoside ni umwe mu bagize uruhare muri Jenoside akiriye agasaba imbabazi ubu akaba yarafunguwe. Avuga ko muri ukwezi kwa kane ahura n'ihungabana iyo yibutse abo yishe.
Ariko hari igihe kigera kumva akantu karaje cyane cyane ndakomeza kuri igeze kiriya gihe cyo kwibuka. Ese ko nanjye navaga amaraso ubundi uriya muntu yazize ikinamuhuye nk'uriya musaza Isuwa Selemani angaruka imbere yari yasanzwe ari kimuga nkagera ko n'ijya namubwiye ko rero asanze bamaze kwica umudamu we umurambo we uri aho ngaho nkabazwa n'ijambo namubwiye nti abakundanye barajyana.
N'ubu ndabona ugifite ikintu nubwo bagize uruhare muri Jenoside bamwe bagaragaza ko nabo bahura n'ihungabana. Iryo hungabana cyane cyane rigaragarira mu magereza kuko bo banashyiriyeho uburyo bwo kubafasha. Abafunguwe bari hanze bo biracyagoranye kuba bahabwa ubufasha kuko nabo ubwabo basobanura ko baterwa ipfunwe no kuvuga ibyiyumviro byabo. Bwana Ladislas Matabaro wemeye uruhare rwe muri Jenoside ndagasaba imbabazi asobanura ko adashobora kujya gusaba ubufasha avuga ko yahungabanye.
Wari ikintu nasibagirwa cyambabaje n'ubuye nkibutse niyo ni njyenyine ndangenga amarira mu maso nageze hariya Rulindo gutyo haza umuhungu araza umwana amufata amushyira mu mufuka arangije ayo mufuka ahita awujomba igicumu yari afite. Ubu ibyo bintu mbyibutse muri njyewe icyo kintu nkibutse uwo mwana burya numva arambabaza cyane. Ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu umuntu baraciyemo yarabuze ibyo nyiri kubona abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona urenga imirambo urenga mirongo itanu ubwabyo icyo kintu cyonyine iyo ukibutse njyewe nkibutse mba numva muri njyewe umutima wanjye numva ntabwo uguma hamwe nkanjye nk'ubu ntabwo najya hariya ngo mvuge ngo ndahungabanye. Ni ibintu bimbaho ku bwanjye bimbaho ku bwanjye igihe cyagera kikarangira ntabwo najya kwaka n'ubu ubwo nanjye kubaka se mvuga ko umpamagaye ni nta muntu nabwaka n'ubu nabibwira yavuga ati warasaze.
Hari benshi bibaza ko umuntu utararokotse Jenoside ntabwo yahurira n'ihungabana ariko muganga Manyusi Gasana impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe yemeza ko n'abakoze Jenoside nabo bashobora guhura n'ihungabana ngo nubwo batitabira gushaka ubufasha.
Gutinya kugaruka mu bandi ese bambonye urwaho ntibazangira nabi agahora n'ihungabana rikeka ko buriye cyose hari abantu bazamugira nabi ndetse bakamwishyura birenze ibyo yakoze ubanza kumwumva ukagerageza kujyana nawe muri ibyo bintu byose yagizemo ubwoba bitanamurangiyemo kuko n'ubundi arara birota akanashikagurika ntibirangira vuba byaba ngombwa akaba n'imiti umuntu amuha.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abagize uruhare muri Jenoside bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bafashwa nk'abandi banyarwanda bose. Dr Kayiteshonga Yvonne ushinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nubwo abagize uruhare muri Jenoside batababona ari benshi hanze ariko utinyutse kugana ubujyanama afashwa hatitawe ku cyamuhungabanyije. Uyu muyobozi avuga ko umubare munini w'abahura n'ihungabana akenshi biganje muri gereza kuko aribo bafite n'impuguke zihitaho umunsi ku munsi. Ubushakashatsi buherutse gusohorwa na Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko mu Banyarwanda 26% bose bafite ihungabana. Ni ukuvuga ko mu bantu bane bari hamwe umwe muri bo aba afite ihungabana. Asinta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.